tunaongelea vasectomy bana. Hey wazee, hapa hivi tuko na msana nataka kufanya vasectomy. Hebu tuambie. Mbona unataka kufanyia stuff? Do you have my opinion bana? Hiyo kitu ni mbaya.
Mimi na vasectomy at some point.
Which point?
For example,
kama utaki kuhaki. Basi. Na unataka kuhaki. Unajua vasectomy inaweza lead up to mtu hata kucheat on relationship. Unajua hivyo?
Well, mimi sijui vasectomy is influencer.
Ha? Sijui vasectomy. Atujui vasectomy.
Unyambia ni nini?
Vasectomy ni sili wanakata hila mjolos.
Like, juuze yote ya maa.
Kani kama wanatoanga
yote. Zizi, unacheki ile, unacheki ile, ile ya nini? The tube yenye inapitisha sperms. Scan ile ile. Kuna ile tube yenye inapitisha sperms.
From that.
From the, nini?
From the
testicles. Those ndio ejaculate, sindio?
Yeah, time unaejaculate sayo inapitisha.
Sasa hiyo tube wanaikata. Wanaikata, nikawa naidivert, iende kwa urethra like
itoke
baka mkojo sasa.
Unakastretiwa sasa?
Castration different.
Ni kama, unacheki venye bull, unacheki venye bull ina nini. Wanafanya ngaraba nini hizo stuff.
So unafungana kia,
unakata raibu. Yeah, hivyo ndo wanafanya sasa.
So unakua important, like, where's the lisha?
Where's the lisha?
Someone has the lisha.
But siwa, ukona balls, bado unaweza the lisha. So I think unaweza toa hizo maneno si bado una produce production of sperm.
But sio ni kama insemination, maybe kama unataka kupata mtoi tena.
But sio unaweza kupata kids.
So ni nini una avoid hapo hiyo basi by vasectomy?
Ni sini kunini sema jeni for marriage people yeye kusaidia nini?
Mimi na kila mtu anapanga.
Ni sa family planning stuff.
Bado yeah, family planning.
Mama mnaona aje? Ndio. So umeshikanisha.
Sasa like ni kulize. Eh. Ndio kuweza kuwa na una family sendio kwa sababu unaamua aje. Mm. Within the next 5 years type get kids, ndio.
Yeah.
But you don't want to deny ourselves our political rights. So unaamua aje? Good to find you can let make love. But in that process like you know, no one is
Yo 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 process sini kama sini wewe ndio sini the fertilizer, the male is the fertilizer.
Yeah.
Sawa so, kufanya vasectomy ni hivyo like you cannot fertilize any egg.
Yeah, male for here kama ni both male and female.
No, it's for male.
Just male.
Yeah.
The female ndio
hiyo. Yeah, female pia ni kuna vasectomy ya female ni ile yenye wanakata the fallopian tube.
Wanafunga pale,
they can cut the fallopian tube ama wanafunga those tubes yenye ishi is queen and release those eggs.
Ikabe mtu maana ya black widow kwa
roho. Akina black widow hapana. Akina black widow hapana. Yeah, that is unreal man.
Hapana kujiza. Sasa ukifanya hiyo stuff ni kama like umedecide.
Yeah.
There's no going back.
Ukweli.
Sasa ndio toleo sio waanze kupata watoto.
Unaweza toleo? Yeah. And then maybe ukitaka kupata watoto tena. The natural way. Unaweza enda kwa doki tena arudishe hiyo tube.
For the guy.
For the guy.
For the lady.
Pia the same thing. So wanaweza
kufunganisha pale.
Wanafunganisha pale juu kwenye rekata.
So wewe si bwana waamuaji alipanga kwa nafsi saa hii alafu saa hii kiasi.
Eh.
Alafu jana kuzagazika kiasi before nifike menopause. That's why I'll just get anyway. Yeah. Wa mwaje tu. Mimi na hawa na one last one. Bora that. Bora tu sipozana tu once alafu ba.
Hata kwa commit.
Unajua ina kwanza in African setting ndo ni different bana. Tu ni ngumu sana for an African world hiyo stuff.
Watu wako kwa kitu maana ende kwa sekto kitu inafanyanga mtu asiende kwa sekto ili atake kufanya kitu right. Sasa unajua mzee anaona kati imagine misha wapi hiyo ni like 24/7 unatake out that kid. Yaani kila kitu umeendea kiko kwa hiyo kid, sio commitment ya nini ya ku have kids. Ni watu wanakupanga. Yeah, no, I want to say the only thing I'm going to do is and is engaged in sex, but attack you the consequence and you follow after that. The product is not very good. So your commitment is not over.
But me on a PA vasectomy penis a little cheating. Jesus akishakata hiyo staff yako si unaweza ruka huko nje. Tuko sure like uwezi pata mtu hii tena. Unaweza aenda kwa kila shimo na watu.
Ndio kuona cheating, cheating is not wrong. Sisi kitu common kwa kila mtu.
Ndio si kwa
mwanga. Kila mtu anakuwa na different drives. Kucheat. Si ati kila mtu cheat by the uwezi kuwa na hiyo nini hiyo mindset ati kila mwanaume anajiita mandem but
lakini sikukuna hiyo
flani lisomanga by the just a little bit kiasi ati as in wanasemanga ati cheating ati kuna gene yake
gene
taza gene yeah there's a cheating gene. So unaweza possess ama usikue nayo.
I don't believe that personally.
Ai. Mwanaume mwanaume. Ukiona mrembo amepita hapa nje, lazima tu utachangamka. Ai, si aje sasa. Ai.
But you have a girlfriend at that point. So huta cheat.
Girlfriend. Acha kuna different ya girlfriend na wife.
Wife as in si girlfriend really true. But at some point it's a little
wide. Yeah, at some
so
point.
So it's more of the same
at
thing.
At some point, lakini bado hujaeka ring kwa hiyo finger.
Then it's so. Well, ukiwa na girlfriend wao, qualify as wife material. Ukiwa na girlfriend wao, qualify as wife material.
Unajua kuna wale wenye you can see, ni hiyo furaga you can see. Unaweza ona huyu anaweza kuwa wife, huyu anaweza kuwa mpango wa kando, huyu anaweza kuwa ule wa 1 2 3. Alafu kuna ule wa kutandra na kuna ule wa call back, sio?
Tandra but vasectomy ni kitu kiko very sure naye. Haizi fanya msiachi.
Sure?
Yeah, itafanya kwanza ukue more committed to your spouse kwanza. At some point hiyo point yenye some ko ready to work. Kwanza hiyo ndio time tutakuwa very close.
Ai,
tajiwana na fiti sana. Kuna hiyo watu nini? Most break up, so to break up is right.
Yeah, bado. Tukoingine like. Lakini Joe say haiwezi.
So, mi personally mean is that nini?
Vasectomy. Na mi for me vasectomy now. No.
By the way, hujatuambia kwa nini wewe kufanya vasectomy?
Acha tu kuweke tu ina this situation, sio? Imagine umeshaenda kwa doctor amekutoa hiyo stuff yako, sio? Ndio vasectomy. How are you going to be perceived in society?
Well, but well, like, it is any personal decision.
It's a personal decision, but kuna ile nini nseme
aje kutakuwa na links
mahali. Haiwezi kosa in Kenya bana.
Hizi mapenzi. Let's to end
over. But you know that. Hakuna mwanaume anafaa like mwanaume kwenda kwa sectomy. What reason? Man is kama ubacting bwana through the whole life man. Until the day you die. Unapokuwa unasumbua tu watu.
Unapokuwa unasumbua.
Kwa hiyo kuna dia distract hivi. Kama ni mbegu scatter the seed. Ndio wapi China acha mbegu hapo. Utembee wapi acha mbegu.
Yeye yako ime seed hapana.
Bana, unapokuwa jumia jisitu vasectomy.
Mimi naona
unajiona utilize.
Mimi naona ni afadhali tuendeleshe generation yetu juu. Tukisha ikata hii stuff mzima demo amechaita.
As in bado aimanishe uta have kids.
Ndio.
Still uta have kids. But
you know the process
here. Already.
Lakini unajua hiyo process ya go for that vasectomy and then tena go back tena uirudishe. Iko na some complications zake pia. Uwezi jua kama unaweza pata the true thing ama unaweza in your whole life utakuwa barren.
But yes. Kitu mimi najua hiyo kitu mimi inaweza nini? Inaweza niseme inaweza ribu flow ya sperm sasa from the scrotum. You know na ile tube maybe imekuwa
tampered kidogo
itakuwa tampered kiasi so like chances zako za ku have kids maybe zitakuwa lower but siko na test artificial insemination itafanywa hapo
that is a lot of imagine
but though financially there is a
hiyo ndio nilikuwa nitakwendelea
hapo
financial pain is a inaza kwa mbaya pia.
Sawa inaza kwa. Sasa ina depends kama uko na mwanao unaenda kufanya vasectomy. Eh. Wewe ni mtu hapa na pesa. Uweze enda kufanya vasectomy unaona
tu. Sasa unaona it's somewhat something. I guess the side I'm saying is in a common way. No matter to touch people who have to atoi bad in this life.
But still hata mtu amefanya vasectomy. Eh. Atafanya pata kitu.
You know,
but the only thing is when he or she, I mean he is ready. Your time atakuwa ready si ata have kids still.
Yeah. So what is your parting shot?
Well, the parting shot is at the end of the day. It's up to you to decide what you want.
Yeah.
You know? Yeah. We said have children first, then you stray. Yeah. You stray first, then you have children later. It's up to you. Yeah. But in either case, time is clicking. Eh? Yeah. Because of the menopause.
When you tap back, you bado kuna mbegu.
Yes.
But when you end along a poor week, okay, and the lack of grow up.
Spam coach.
I ended up for a week, like the swimming part.
Swimming power.
Yeah. Yeah. Lakini ukifika 8 years manze swimming power yako ina
8 sasa au ndio kids at 8.
Ndio unaweza impregnate a person at 8 years. But the kid atakuwa somehow atakuwa strong. Forget.
Started growth.
Started play atakuwa weird kiasi.
Sikama
mtu mmoja sikama ukiza mtu hii sasa hivi uvenye uko 20 years ukiza mtu hii msen itakuwa kitu strong bana ukiza ukiwa na 8 bana itakuwa kwa
wiki
hata upepo ukipita kidogo hapa na bebe
bado ni bado ni kwa hiyo na hapa hivi kulikuwa mzuri na pepo
ndio
kwa last one kwa
nani hapa
lakini ukiconsider unaona the positive side, I mean the negative things ziko kiasi, zinakuwa way hizo za nini za vitu negative. Yeah.
Okay.
So point yangu ni yes for me. Thumbs up for me.
Kuna mwanaume hapa anataka kukatwa. Hey, daktari, unasikia? Ni hapa silent, kuna msee hapa ametulia hapa. Nataka kuongea. Opinion yako ni gani? Vasectomy ni fiti hapa ni pale. She wanted us to link, but I told her, yeah, but that's what you think. I told her, if you easy, you can pull up to my friend. Netflix, please, you know, thank you, this is true. Yeah? She had written made a change all the time. Aji? So, kuna sema Aji? Eh? Mtu ni mwoga hapa bana jamani.
Jana mse ni mwoga hata sio. Kwa ajili ya kwa sector.
Ya rusha baki.
Sio kwa ajili ya kuongea kwa
sasa. Okay. Okay guys, that will be the end of the segment. Mimi check hiyo watu wanataka kukatwa hapa hivi. Wengine wanataka kukatwa.
Naambia wasi ni sasa kupata nasha tu kwenye FGM. FGM. Mimi niko kwa sasa sana na story sana.
That will be our next topic wase. So, see you bye.